This message, A Deceived Church by the World, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, June 28, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Litea oyo, lingomba lipengusami na mokili, yandeko William Marion Branham, Etea makili boso na angle na mokolo mwalomingo na tongo mokolo mwa tukumi bale na mwambe, sanza ya motoba na mubu 1959 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis ya Amerika.
Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ.
Yesu Kristo mwana na ye,
we are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary.
Tozongiseli yo matondi nkolo. Pona matomba oyo tozwi na nzela na mbeka monene oyo ya likolo koleka, oyo Yesu apesa ki pona biso na Calvary.
That it reconciled us back into fellowship and to favor with Thee, that we might have this consolation of knowing that it's written, if ye abide in me and my words in you, you can ask what you will, and it shall be done unto you.
Oyo ezongisa biso na bondeko pe na ngolu elongo na yo, po tozwa libondisi ya koyeba ete komama. Soki boumeli kati na ngai pe maloba na ngai kati na bino, bokoki kosenga nyonso oyo bolingi pe ekopesa mela bino.
Now we're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it with all that's in us.
Sikawa tozongisi matondi pona yango, pe tosengi ete opesa biso kondima po tondima yango na nyonso oyo ezali kati na biso.
Now let us lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life, all the way from the janitor to the pastor.
Sikawa tika ete totia pembeni nkolo, lotomo nyonso ya lelo, mitungisi nyonso ya bomoyoyo, bandana sinzili kino na mokengeli.
That there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us. That we might accomplish something good, to know more of Thee by our gathering together.
Po eloko mosusu ezala te na makanisi na biso na ngonga oyo, bobele kozela koyoka na limemia po na molimo mosantu kolobela biso. Po tokoka kosala likambo moko ya malamu, koyeba mingi koleka na tina na yo, na kosanga na biso elongo.
For Lord, truly that's why we come on this hot day.
Pamba te kolo ya solo ya ngonde tina oyo toye na mokolo oyo ya mulungebo ye.
Speak to us through Thy living word. And let the living word dwell in us and abide in us.
Lobela biso na nzela na liloba na yo ya bomoi. Petika ete liloba ya bomoi efanda kati na biso pe eumela kati na biso.
That we might be shaped and formed not to the world, but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God.
Poto koka kozwa lolenge pe tokoma lokola mokili te. Kasi tobongwana na boyisa misika ya milimo na biso na lolenge ya mwana na Nzambe.
Oh, our hearts tremble when we think and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God.
Oh, mitema na biso ezali kolenga tango tokanisi, pe esengo etondi meke na bomoto na biso ya kati, koyeba ete tokoki kobengama bana mibali pe bana basi ya Nzambe.
We stand on the very brim of His second coming, and all nations and kingdoms quivering under our feet.
Tukomi penza pembeni na boyei na ye ya mibale. Bikolo pe bokonzi nyonso ezali kotenga tenga liboso na biso.
All things of the world is vanishing. But knowing that someday He shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end or it'll never be moved.
Biloko nyonso ya mokili ezaliko bulungana. Kasi toyebi ete mokolo moko ye akoya pe akomema biso na bokonzi oyo ekozalaka na sukate. To ekoningana ka mokolo moko te.
And to think that we are now the subjects of that kingdom.
Pe kokanisa ete tozali sika wa bato ya bokonzi yango.
Oh God, circumcise our heart and ears today by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. For we asked it in His name and for His glory. Amen.
Eh nzambe katangenga ya mitema pe ya matoi na biso lelo na nzela na molimo mosantu na kusukola maana mai ya liloba poto sengi yango na kombo na ye pe po na nkembo na ye. Amen.
I wish to approach the subject this morning. For I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service.
Na kosepela kobandalitea yango na tongo oyo. Pona lingaki kolobela na tina na likambo moko ya mwabu keseni. Soki to lingaki kobondela pona babeli.
But we announced that the prayer cards to be given out at 8 till 8:30 or 9 o'clock.
Kasi tolobaki ete bakalati ya mabondeli elingaki kokabolama na ngonga ya mwambe, kino ngonga ya mwambe na ndambo to ngonga ya libwa.
And I just, Billy come up the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here. So he didn't give out prayer cards.
Pengai, Billy ayaki na ndako eleki mwa miniti moke pe alobaki ete bato bazalaki penza te awa. Boy akaboli bakalati ya mabondeli te.
So I thought of taking this text for a correction of the church.
Boye toko, na kanisa kete na zuwa litea oyo, pona kosembula alusambo.
Now I want to speak on the subject of a deceived church by the world.
Pena lingi kote ya likolo na lingomba lipengwisami na mokili.
I wish to read some now out of the book of Judges, the 16th chapter. Beginning with the 10th verse.
Nalingiko tanga eteni moko sikawa na buku ya basambisi, mukapo ya zomi na motoba, kubanda na molongo ya zomi.
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me and told me lies. Now tell me, I pray thee, wherein thou mightest be bound.
Pe Delila alobaki na Samson. Tala osakani na ngai. Pe olobeli ngai lokuta. Sika wa yebisa ngai na bondeli yo. Na isika nini bakokiko kanga yo.
And he said unto her, If thou bind me fast with new ropes that never were occupied, then shall I be weak and be as another man.
Pe alobaki na ye, soki okangi ngai basinga ya sika, oyo basalela na inote. Na kolemba penza. Pena kokoma lokola moto nyonso.
Delilah therefore took new ropes and bound him. Therewith and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson.
Na yango Delila azwaki basinga ya sika pe akangaki ye na yango. Pe alobaki na ye. Ba Filistia bayeli yo, Samson.
And there was liars in wait abiding in the chamber. And he break them from off his arms like as threads.
Nzoka bato mosusu babombanaki na chambre. Pe akataki yango lokola singa ya elamba pe elongwaki na maboko na ye.
And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies. Tell me where thou mightest be bound.
Pe Delila alobaki na Samson. Kino sikawa osakani na ngai, pe olobeli ngai lokuta. Yebisa ngai na esika nini bakokiko kanga yo.
And he said unto her, If thou weavest 7 locks of my head with a web,
Pe Samson alobaki na ye. Soki otongi, matongi sambo ya moto na ngai na elamba.
And she fastened it to the pins and said unto him, the Philistines be on thee, Samson.
Bongo Delila akangisaki yango na mwanzete pe alobaki na ye. Ba Filistia bayeli yo, Samson.
And he awakened out of his sleep and went away with the pins of the beams and with the web.
Pe alamukaki na pongi pe alongolaki mwanzete pe mwa etongelo na elamba.
And she said unto him, how canst thou say I love thee, when in thine heart is not with me?
Pe alobaki na ye, okoki koloba ndenge nini na lingi yo, wana na motema na yo ezali epai na ngai te.
Thou hast mocked me these three times, and hast told me wherein thy great strength lies, and hast not told me wherein thy great strength lies.
Usakani na ngai mbala misato oyo, pe oyebisi ngai, soki makasi mingi oyo, ozali na yango euti wapi, pe oyebisi ngai te soki makasi mingi oyo, ozali na yango eutaka wapi.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her words and urged him, so that his soul was vexed unto death.
Pe salemaki ete lokola azalaki tango nyonso kotia ye mbamba na maloba na ye pe kotungisa ye, molimo ya Samson etungisamaki lokola akufa.
And he told her all his heart and said unto her, there has not come a razor up on my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb.
Pe afungolelaki ye motema pe alobaki na ye, razoar eleka ata mokolo moko te na moto na ngai, po nazali monaziri ya Nzambe banda na libumu ya mama na ngai.
If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like another man.
Soki bakati ngai suki, makasi na ngai pe ekotika ngai, pe na kolemba solo pe na kokoma lokola bato mosusu.
And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, come up this once, for he has shown me all his heart.
Petango Delila mona kiete afungoleli ye motema na ye mubimba, atinda kiete babenga mikolo ya ba Filistia, alobaki, bo matambala oyo po afungoleli ngai motema na ye mubimba.
And the lords of the Philistine came up unto her and sought money in her, brought money into her hand.
Pe mikolo ya ba Filistia ba mataki epai na ye, balukaki mbongo, to bayaki na mbongo na loboko na ye.
And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and he caused him to shave off the seven locks of his head, and began to afflict him, and his strength went from him.
Pe alalisaki Samson pongi na mabolongo na ye, pe abengaki mobali moko, mobali yango akataki matongi sambo ya suki na ye, pe abandi kotungisa ye, pe makasi na ye etikaki ye.
And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before, and shake myself, and he wits not that the Lord had departed from him.
Pe alobaki, ba Filistia baeli yo, Samson. Pe alamukaki na pungi. Pe alobaki, na kobima lokola na mbala ya liboso. Pe na komilongola. Kasi ayebaki te ete Yawe autaki kotika ye.
Now I wish to read for a text for this subject, found over in the book of Revelations, the second chapter, beginning with the 21st and the 23rd verses.
Sikawa na lingi kotanga po na moto ya litea oyo, ekomami na buku ya Emoniseli, mokapo ya mibale, kobana na molongo ya tukumibale na moko, kino na tukumibale na misato.
And I gave her space to repent of her fornications, and she repented not.
Pena pesa ki entango po abongo la motema ete atika pitena ye, kasi abongo la ki motema te.
Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her unto great tribulations, except they repent of their deeds.
Tala na kobwaka ye na mbeto, peba oyo basala kana ye ekobo kati na minyoko monene. Soki babongo limite mate ete batika misala na ye.
And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works.
Pe na kubuma bana na ye na liwa. Pe mangomba nyonso ekoeba ete ngai na talaka makanisi ya mitema. Pena kopesa bino moto na moto na kolanda misala na bino.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Tika ete nkolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya liloba na ye.
Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction.
Samson, lokola lingomba penza, abandaki malamu. Abandaki na nzela malamu.
He started off and was called a mighty man of valor.
Abandaki pe babenga kiye elombe moto na nguya.
He started out serving the Lord and keeping his words and doing his commandments.
Abandaki na kosalela nkolo. Na kobatelaka maloba na ye pe kosalelaka mibeko na ye.
And that was somewhat like the church.
Pewana ezalaki mwa mokelo kola lingomba.
It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot. Started to keep the commandments of the Lord.
Ebandaki ndenge tokokaki koloba na elobeli ya mokili. Ebandaki na lokolo ya malamu. Ebandaki na kotosa mibeko ya nkolo.
And as long as Samson followed the Lord used Samson.
Pena tango nyonso oyo Samson azalaki kolanda nkolo. Kolo azalaki kosalela Samson.
For God can keep anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business.
Pambate. Nzambe akoki kobatela moto nyonso pe kosalela moto nyonso oyo akolanda ye. Po wana nde lolenge ya Nzambe.
But when we turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer.
Kasi na tango oyo tokei pembeni, mosika na makambo ya Nzambe, na tango wana Nzambe akoki lisusu kosalela biso te.
When we walk steadfastly after the commandments of God, when we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word.
Natango oyo tokolanda mibeko ya Nzambe na semba penza, natango oyo tokotikala kati na mikanda ya Biblia pe tokosambela na lolenge liloba oyo ekomami.
Worship him in the spirit and in the truth of the word. Then God can use any individual.
Kosambela ye na molimo pe na solo ya liloba, na tango wana nde Nzambe akoki kosalela moto nyonso.
But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer.
Kasi na tango oyo bakamati mokano ya kobaluka po na kolanda eloko mosusu, na tango wana Nzambe akoki lisusu kosalela moto yango te.
So Samson makes a very outstanding representation of the church of today.
Boye Samson azali etaliseli moko moko monene penza ya lingomba ya lelo.
When the church started, God could use the church. For the church walked diligently after the commandments of the Lord.
Tango lingomba ebandaki. Nzambe akokaki kosalela lingomba. Po lingomba ezalaki kolanda na semba penza mibeko ya nkolo.
Kept all of his judgments and his statutes. And done all of his commandments and God was with the church.
Ezalaki ko batela maloba na ye pe mitindo na ye nyonso. Pe koko kisa mibeko na ye nyonso. Pe nzambe azalaki elongo na lingomba.
But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church.
Kasi emonani lokola ete bolembu ezui esika kati na lingomba.
Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield.
Bobo sanate tozali na picnic te. Tozali penza na esika ya etumba.
Many people just think that when they become a Christian, that's all they need to do. That settles it forever. If they are a Christian, then everything's going to come easy.
Bato mingi bakanisaka ete kaka tango bakomi mokristo, ete yango nde nyonso oyo bango basengeli kosala, ete likambo yango esili pona libela, ete lokola bakomi mokristo makambo nyonso ekokoma pete.
Don't never get that in your head. For I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith.
Kotia yango na moto na yo ata mokete. Pamba tengai na komi mokristo pona bunda. Ko bunda etumba malamu ya kondima.
I become a Christian to get in the battle lines.
Na komi mokristo pona kokota na milongo ya etumba.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy to know how to fortify, to know how to fight the fight.
Tozali basoda ya bakristo, pe to sengeli komi bongisa pona etumba. Kokola pe koyeba mayele nyonso ya monguna. Koyeba ndenge ya komi batela. Koyeba ndenge ya ko bunda etumba.
And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us.
Peto koki kosala yango bobele na ndenge molimo mosantu akososolisa biso yango.
We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas.
Tokoki kozwa te oyo ekolo mosusu ekoyebisa biso na ntango tokokende na etumba. Mwa makanisi na bango moko boye.
But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us, because He is the commanding chief of the army of the Christians.
Kasi to sengeli kozwa makanisi oyo ya biso moko, ndenge molimo mosantu akokamba biso, pe makanisi oyo ye akopesa biso, po yende mokonzi ya basoda ya mampinga ya bakristo.
Samson did good. He was a great man. Until he began to kind of, we would call it, scallywag around. Until he began to get off of his own territory.
Samson asalaki malamu. Azalaki motomonene kino tango abandilo kolako. Toko kiko benga yango, ko waya waya. Kino abandiko bimalibanda na etando ya mabele na ye moko.
And the church did run well and was all right until they begin to get off of their territory.
Lingomba pe etambola ki malamu. Pe zala ki malamu kino na tango oyo babandiko bimalibanda na etando ya mabele na bango.
Samson began to flirt. And he was not flirting with Israel, that is girls. He began to flirt with a Philistine girls.
Samson abandi kolanda basi. Pe azalaki kolanda bana basi ya Israel ete, akominde kolanda bana basi ya ba Philistia.
And that's somewhat similar to what the church did.
Pe yango ekomi mwa moke na oyo lingomba esalaki.
It never began to make love with its own. It got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers.
E bandinde kolinga baoyo ya ye moko soko mokete. E kominde kolanda bazangi kondima pe e bandi kolinga bazangi kondima.
That's where we made our great and one of the greatest mistakes. As when the church began to do things that wasn't right.
Wanande esika oyo to sala kili bunga monene. Pe moko na mabunga ya minene koleka. Ezali na tango oyo lingomba ebandi kosala makambo oyo ezalaki malamu te.
He began to keep like Samson bad company.
Ebandi kotambola lokola Samson na baninga ya mabe.
Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right.
Samson na tango nyonso oyo azalaki elongo na baoyo ya nkolo. Atambola ki malamu.
But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble.
Kasi tango akomaki kolanda baninga mabe, na tango yangonde akotaki na mindondo.
And that's the way it is with the church.
Ezali pendenge wana na lingomba.
When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church.
Na tango lingomba ezalaki kolanda kokamba maya molimo mosantu na limemia pe mokolo na mokolo. Nzambe azalaki kopambola bango. Bikamwa bilembo pe makambo ya minene ezalaki kolanda lingomba.
But when he began to keep bad company with the world,
kasi na ntango ebandi kotambola na baninga mabe na mokili.
One of the worst things it done and the first things it done, it began to organize, breaking up fellowship amongst other believers, because it found out that nations were organized.
Moko na makambo ya mabe koleka oyo esalaki, pe likambo ya liboso oyo yango esalaki, ebandaki kokoma ebongiseli. Kobuka boyokani kati na bondeko na bandimi mosusu. Po bamonaki ete bikolo yango ezalaki ya kobongisama.
But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. It's dedicated to whosoever will let him come.
Amen.
All nations, kindreds, tongues, and people.
Kasi sango malamu monene oyo epesameli ekolo moko to libota moko te. Epesameli nde na moto nyonso oyo alingi, aya, bikolo, mabota, minoko, pe bato nyonso.
God never did intend for us to draw boundary lines.
Nzambe atikala kokana ata mokolo moko te te tokata bandelo.
But man wanted to be like they compare or to a copy after. Go like the world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success.
Kasi bato balingaki kozala lokola bamiko kanisi to komekola kosala ndenge mo mokili esalaka. Koloba makambo oyo bango basalaka. Kolonga ndenge bango bazalaki kolonga.
We cannot never be a success doing anything the world does.
Tokoki kolonga ata mokete kosalaka makambo oyo mokili esalaka.
We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things.
Tokoki kolonga bobele na ndenge tokolanda mitindo ya Nzambe pe lolenge na ye ya kosala makambo.
We can never be by pattering after the world.
Tokoki kolonga ata mokete na komekolaka mokili.
If the cigarette company has met their greatest success by television, and the beer and the whiskey crowds has made their great success through the contribution of television, that's no sign that the church shall make its success by television.
Soki kompani ya makaya ezwi elonga na yango ya monene koleka na nzela na television, Pe ba oyo bateka kama sanga pe whisky bazui longa na bango ya monene na nzela ya lisungi ya television. Elingi koloba tete lingomba pe ekozwa longa na yango na nzela ya television.
The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit.
Elonga ya lingomba ezali kati na liteya ya sango malamu ya nguya na nzambe pe na kotalisa ya molimo.
We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies.
Tokoki koloba te ete lokola television esali boye na boye po na kompani ya makaya pena ba kompani mosusu.
We do not have any scripture to compare with them people.
Tozali na likomi moko te po na koluka komi kokanisa na bato wana.
And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do.
Pe na tango nyonso oyo tokosala bongo, tokoki kobenda bato mingi penza. Kasi yango ezali te oyo Nzambe atindaki biso ete tosala.
We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. We are dying daily on our feet, spiritually speaking.
Tokanisaka ete lokola nyonso ezali kotambola malamu, tozali na bibongiseli minene, kosala ete makambo minene ya kitoko esalema, ete yango nde ezali elonga. Tozali kokufa mokolo na mokolo wana totelemi na elobeli ya molimo.
If we stood 10 million strong this morning and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us.
Soki tozala kimilio zomi na tongo oyo, kasi molimo mosantu azali elongo na bisote, ekozala nde malamu tozala zomi na molimo mosantu elongo na biso.
We cannot compare with the world.
Tokoki komiko kanisa na mokilite.
One of the first things was the church begin to organize themselves.
Pe moko na makambo ya liboso ezalaki lingomba ebandaki komiko misa ebongiseli.
The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church.
Ebongiseli ya liboso ezalaki lingomba katoliko. Na sima lingomba luterien eyaki.
When they organized in the Catholic Church to make it an organization, one day there was a cry. The Philistines is on me, Samson. And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church, and Martin Luther came forth.
Amen.
With the organizations.
Tango bamibongisaki kati na lingomba katoliko po na kokomisa yango ebongiseli. Mokolo moko mongongo moko eyokanaki. Ba Filistini abayeli yo Samson. Pe Samson akataki basinga ya bikanganelo ya lingomba katoliko. Pe Martin Luther abimaki na bibongiseli.
Then they bound the church with another cord as Delilah did.
Bongo bakangaki lingomba na singa mosusu. Ndenge Delila asalaki.
And they began, instead of having God call man who were called by the Holy Spirit, maybe didn't know their ABCs. But they know Christ.
Pe babandaki na esika ya kozala na moto oyo abengami na Nzambe, moto oyo abengami na Molimo Mosantu. Tango mosusu bayebaki ata ba ABC na bangote, kasi bayebaki Kristo.
Then the church got stylish and fashioned after the political speakers.
Na bongo lingomba ekomaki na monzele. Pe landaki lolenge ya elobeli ya bayi politiki.
And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity.
Pe basengelaki kopesa batei na bango diplome ya molakisi. Moto nyonso asengelaki kozala molakisi ya bonzambe.
That was another card to bind the church.
Wana ezalaki singa mosusu pona kokanga lingomba.
Man go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar so that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity.
Bato bakei kotanga, seminaire moko na moko ekomi koluka kobimisa moto ya maele koleka pona bangomba na bango ekoka komi kumisa. Mukengeli na biso azali molakisi ya bonzambe.
What did they do? One tried to have more knowledge than the other.
Beba salaki nini? Moko akomi koluka kozala na boyebi koleka mususu.
Well, that doesn't mean anything in the sight of God.
Yango elakisi eloko moko tena miso na nzambe.
And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. It's an abomination in the sight of God.
Ezali pe na tina moko te po na moto soko nani komeka kozwa boyebi na ye ya mokili pe asepelisa nzambe na yango. Yango ezali mbindo na miso ya nzambe.
You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the scriptures. He cannot do it.
Oko sepelisa kanzambe ata mokete na miango pebo yebi ya mokili. Po yango ezali monguna na nzambe. Elobi makomi. Ako kiko sala yango te.
And each one tries to have all the knowledge.
Pe moko na moko azali komeka kozwa boyebi nyonso.
They know just what to do and the words to say. And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sins.
Bayebi penza oyo basengeli kosala pe maloba ya kosakola pe ekomi kaka elobeli ya politiki na esika ya sango oyo etalisami na nguya ya molimo mosantu oyo ezindaka na motema ya moto pe ekundolaka masumu na ye.
They're trained for political talks. And we don't need that.
Bayekolisami po na elobeli ya politiki. Kasi tozali na tina na yango te.
Paul said the word come to us not only, or the gospel in word only, but to the power and the manifestation of the Holy Ghost.
Polo alobaki liloba eyeli biso bobelete to sango malamu na liloba kakate. Kasi na nzela ya nguya pe kotalisama ya molimo mosantu.
That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost.
Yango nde oyo sango malamu ememaki kotalisaka nguya ya molimo mosantu.
But all these men go off to seminaries and they learn great educations, how they must stand before the people, how they must present themselves, how they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar.
Kasi bato nyonso oyo bakendeke na baseminaire pe bayekoli kelasi minene. Ndenge basengeli kotelema liboso na bato. Ndenge basengeli kozala, ndenge basengeli kolata pe ndenge basengeli kosala. Basengeli kosala mbeba na grammaire te.
Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man.
Sika wana ezali mabete pona elobeli ya politiki. Kasi biso tolukaka maloba ya kosepelisa bato te.
Paul said the gospel that I preached didn't come like that. When it comes to the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstrations.
Polo alobaki sango malamu oyo na te yaka eyaki ndenge wana te. Kasi eyaki na nzela ya kokomisa masika na molimo mosantu pe na komonisa mayanguya.
Come by a right form speech. That your wisdom would be or your trust would be in the wisdom of man.
Eyaka na nzela ya elobeli oyo ebongisami malamu te. Po bwanya na bino ezala, to elike na bino ezala na bwanya ya bato.
But it come through the demonstrations of the power of the risen Christ.
Hallelujah.
Kasi eyaka na nzela na komonisama ya nguya ya Kristo oyo asekwa.
That's the gospel.
Amen.
To know Him in the power of His resurrection.
Yangonde sango malamu. Ko yeba ye na nguya ya lisekwa na ye.
Each one tries to think he's a little smarter than the other man. Each denomination.
Moko na moko azo kanisa azali na maele koleka moto mosusu. Ebongiseli moko na moko.
The Methodists will say, we got the smartest man. The Baptists will say, and the Church of Christ, and so forth. They all, we're the smartest.
Ba Methodists ba koloba. Tozali na moto ya maele koleka. Ba Baptists ba koloba. Lingomba ya Kristo. Pe bongo na bongo. Bango nyoso. Bisonde toleki na maele.
We, our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. But they handpick them.
Biso, bato na biso, to pesa kanzela na moto nyoso tepo akende kote ya sango malamu. Kasi bapona kabango na bokebi.
Oh, God have mercy. Handpick them. If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. God can't touch him in no way.
Amen.
Enzambe yuka mawa. Kopona bango na bokebi. Soki bakoti si bango malakisi na bango moko boye, bongo nde bapesi bango esika na lingomba. Nzambe akoki kosimba yete atana ndenge mokote.
I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. God has raised up. Not picked by man or denominations.
Na lingi moto moko oyo aponami na bokebi ya Molimo Mosantu. Nde ate yangai. Moto oyo nzambe atelemisi. Oyo aponami na moto to na bibongiselite.
All knowledge, they say, oh, we know all about it. And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it.
Boyebi nyoso. Balobaka, oto yebi nyoso wana. Kasi bamisusu kati na bango bayebi ata letre ya liboso ya alphabet ya Molimo Mosantu te. Ba wanga na kayango.
It reminds me of a little book I read one day in California about 10 years ago. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author.
Yango ekanisi singai buku moko ya moke oyo na tanga ka mokolo moko na California. Elekimi mu pene pene zomi. Nazwaki yango na mwa magazin moko ya babuku. Na bosa ni nani azalaki mokomi na yango.
Just a little 10-cent book. But it had some good sense to it. Though it seemed jokingly and cunningly. But I found something in there that sounded like God to me.
Mwa buku moko ya santim zomi. Kasi ezalaki na makambo ya tina na kati na yango atako ezalaki komona na lokola ya kosekisa pe ya lituli. Kasi na mona kili kambo moko na kati kuna oyo ezalaki lokola ya nzambe pona ngai.
And one of the little stories started out like this. One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he had all the knowledge that there was to be known.
Pe moko na mwa masapo yango ebandaki buye. Na tongo moko kati na lupango monene ya basoso. Soso moko ya mobai azalaki kokanisa ete ye azalaki na boyebi nyonso oyo esengela maki koyebana.
So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times, threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow.
Boya pumbwe likolo ya sanduku moko pe abeti monoko na sanduku yango. Mbala mine to mitano. Azongisa kimoto na sima pe ayemba kitoko. Na ino boyoka soso mobali moko koyemba bongote.
And the others, he attracted their attention. And he said, ladies and gentlemen of this chicken pen, I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed.
Beba mosusu abenda kibo kebi na bango pe alobaki. Basi pe mi bali alopango oyo ya basoso. Na lingi kosolola na bino nyonso na tongo oyo pona manaka kitoko ya maele oyo nto utiko bongisa.
Said, I have required a lot of knowledge in my studying as he pulled his little glasses over his bill.
Alobaki na siliko koma na boyebi mingi na makambo oyo na yekoli. Wana bongisa kimwa maneti na ye likolo ya monoko na ye.
And he said, I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge.
Pe alobaki na zui mokano ete biso basoso tokoki komi sa malamu koleka na nzela na kobakisa boyebi.
Therefore, I can tell you that where if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers.
Na yango na koki koyebisa bino ete soki to timoli pe to sali mosala na lopango to na libulu moko boye, to kozwa vitamini moko boye oyo kosala ete to koma koyemba kitoko koleka. Na basala kitoko koleka.
And oh, I can tell you how we can better ourselves in many different ways.
Pe oh, na koki koyebisa bino ndenge to koki komi sa malamu koleka na bandenge ebele.
And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, isn't he a darling? And they certainly admired him.
Pe mwa basoso ya basi yango na mwa biloko na bango ya motane na moto, basolola kipe balobaki, yende mobali boyete. Pe na tembete basepela ki na ye penza.
Oh, he is such a brilliant rooster.
Oh, azali penza soso mobali ya mayele mingi.
Reminds me of some of these here seminary preachers.
Yango epesi ngai lisusu likanisi ya batei oyo misusu ya seminere yawa.
Such a brilliant man. There's no need of us hanging around with the rest of the chickens. We all ought to go with him.
Oyo penza moto ya mayele mingi. Tina moko ya biso kotelengana na basoso mosusu ezalite. Biso nyonso to sengeli kokende longo na ye.
Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken that didn't have such bright feathers. Come running in from the rest of the chicken yard and said, boys, just a minute. I just heard the latest bulletin on the radio. Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow.
Liboso mwasoso yango asili sa koloba. Mwasoso mosusu oyo azalaki na basala kitoko penza te. Ayaki mbangu longwa na ngambo mosusu ya lopango yango. Pe alobaki. Baninga bozela na ino. Na uti koyoka sango na radio kaka sikawa. Talo ya soso emati santi mine po na ndambo ya kilo. Bakobo mabiso nyonso lobi.
What good your knowledge gonna do? Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're 6 foot of dirt.
Boyebi na bino ekozana litomba nini? Ndeko boyebi nyonso oyo tokoki kobakisa. Litomba na yango nini? Tozali metre moko na centimetre tuku mwambe ya mabele.
We're all dying by inches and by minutes. Our knowledge means nothing. We want to know him. But they do that.
Biso nyonso tozali kokufa na mwa ba centimetre sima na ba miniti moko na moko. Boyebi na biso elakisi eloko moko te. Tozali nde na posa ya koyeba ye. Kasi bango bako sala yango.
As I was remarking some time ago about a certain little canary, and he thought he knew all the knowledge that it needed to be known, and he knew so much that he could tell all the rest of the canaries about the human beings.
Ndenge nazali kotalisa eleki mwa ntango na tina na mwa ndeke oyo kanari. Akanisaki ete azalaki na boyebi nyonso oyo esengelaki kozala na yango. Pe azalaki na boyebi mingi na lolenge ete akokaki koyebisa bakanari mosusu nyonso makambo na tina na bato.
So he flies up on his cage and he begins to speak about the human beings, how he know it all about them.
Boya pumbwe likolo ya mwanda kona yepe abandi koloba na tina na moto. Nyonso oyo ayebaki na tina na bango.
And all of a sudden, a professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him. And the little fellow batted his eyes and turned his head.
Pe na mbala moko mwalakisi moko ya universite ya Purdue, apusalaki pembeni pe abandi koloba na ye na maloba ya bato batanga mingi. Pe mwandeke yango abetaki miso na ye, abalolaki moto pe.
Now he had eyes, he could see the professor. He had ears, he could hear him.
Sikawa azalaki na miso, akokaki komona molakisi yango. Azalaki na matoi, akokaki koyoka ye.
But of course he didn't know what he was talking about. Why? He's got a canary brain. He's just a bird brain.
Kasi na tembete ye ayebaki makambo oyo ye azalaki kolobela te. Pona nini? Azalaki na bongo ya canary. Azali bobele na bongo ya ndeke.
That's all he's got. He hasn't got a human brain. So he can't think like human beings.
Yango nde nyonso oyo azali na yango. Azali na bongo ya moto te. Boye akoki pe kokanisa lokola bato te.
And neither can a human being think like God.
Amen.
Ndenge moko pe moto akoki kokanisa lokola Nzambe te.
You're human. All the worldly knowledge is no more than a canary brain.
Ozali moto. Pe boyebi nyonso ya mokili ezali bobele lokola bongo ya ndeke.
All you do, you just hurt yourself with it. You got to have the mind of Christ.
Nyonso oyo okosala ozalise komisala mabe yo moko na yango. Osengeli nde kozala na makanisi ya Kristo.
The reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. They don't want the new birth.
Tina oyo bato bakendeke kokota na bibongiseli, pe batiaka mbote ya loboko na esika ya mbotama ya sika, bazali komekande kokima mbotama ya sika. Balingi mbotama ya sika te.
And they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it.
Pe ba, baebye te biso to te ya kayango uta na Biblia. Boye balinginde kotia eloko mususu na esika na yango.
And the Pentecostal people are just as bad. Trying to substitute something.
Ba pantekotis pe bazali mabese ndenge moko. Komekaka kotia eloko mususu.
They want it in class. It must be just so classy. We'll shake hands and join the church and be sprinkled or baptized or something.
Balingi etezala eloko moko ya kitoko penza. Esengeli ezala bobele ya kitoko mingi penza. Biso toko pesa la mbote ya loboko pona kokota na lingomba. Peba kumwangisela biso mwa mai. Toba kubati sabiso. To iloko moko boi.
They're afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it.
Bazalinde ko banga mbotama ya sika. Ngai na tango moko boi na banza kaete Branham Tabernacle pe e komaka ko banga yango.
Now we all know that a birth, I don't care where it is or whereabouts, it's a mess.
Sikawa biso nyonso to ebiete mbotama atasoki esalemi wapi, tona esika nini, ezala wapi, yango ezala kambindo.
If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a pink decorated hospital room, it's a mess anyhow.
Atasoki bebe abotami likolo na liboke ya matiti, na mabele ya makasi kati na ndako, tona chambre ya l'hôpital oyo bati langi ya rose ezalaka mbindo atandenge nini.
Amen.
A birth of a calf, birth of anything else is a mess.
Mbotama ya mwana ngombe, mbotama ya eloko mosusu nyonso ezalaka mbindo.
And the new birth is nothing less than a mess.
Mbotama ya sikape ezalaka kaka mbindo.
Amen.
But people so starchy, we'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry and beat on the altar and cry out.
Kasi bato bakomi zololo penza. Toko kende payo ba pesa kambote ya loboko. Toko kende payo yo ba ganga kate. Pe balela kate. Ba beta ka itumbelo te. Pe ba ganga kamakasi te.
You want to be too human. What we need is birth. Dying out that brings forth life.
Bolingi kozala na bo moto ya koleka. Oyo to sengeli na yango ezali nde mbotama ko kufa penza. Oyo ebotaka bomoi.
Praise God.
A seed, an old potato, a seed potato. You take that potato and put it in the ground until you can have new potatoes. That old potato has to rot.
Momboto. Mbala moko ya kala, momboto ya mbala. Zwa mbala yango pe kunda yango na mabele. Kino ete okoka kozwa ba mbala ya sika, mbala oyo ya kala esengeli kopola.
A corn cannot produce new life until it's rotten.
Lisango ekoki kobota bomoi ya sika te kino epola.
And a man or a woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten, dead.
Amen.
Die out at the altar and scream. Get all messed up.
Amen.
To a place that starch gets out of your collar and you're born again by the Spirit of God.
Pemo bali to mwasi akoki kozwa mbotama ya sika atamo kete kino ete mayele na bango pe bo milingi na bango moko epola, ekufa, ekufi na etumbelo, na koganga, kokoma penza mbindo. Tena esika oyo lolendo elongwe yo, pe obotami mbala ya mibale na nzela ya molimo na Nzambe.
I don't care if you squall, speak in tongue, jump up and down, flop like a chicken with his head off, you're bringing forth new life.
Amen.
Etali ngai te soki ogangi makasi olobi minoko ya sika opumbwe pumbwe okomi kopumbwa lokola soso bakati ye moto ozali nde kobota bomo ya sika.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Praise God. Help us.
Sure.
Kasi toti eloko moko boye na sika na yango tolingi nde lolenge oyo ya kitoko mingi. Yes, solo.
The other day, Friday, wife and I was going to the store.
Mokolo mosusu wana mokolo ya mitano, ngai na mwasi na ngai tozalaki kokende na magazin.
I don't mean to harp on this. But as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other, naked women.
Nalingi kolobela yango tango nyoso te. Kasi tango tozalaki kotambola na balabala, nazalaki tango nyoso.
I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes, I'd look at the thing was right.
Na lakaka Nzambe tango na zalaka mokufi miso, ete soki abikisi miso nangai, na kobanda kotala makambo ya sembo.
I keep a little cross hanging in my car. When I see such as that, I'll look at the cross and say, oh God, that's my refuge. As I looked at the cross,
na tia mwa ekulusu na motu kanangai, soki na moni likambo ya ndenge wana, na talaka ekulusu pena lobaka. Nzambe, yangonde ekimelo nangai, wana zaliko tala ekulusu.
I seen those women.
Praise God.
Me, he said, we haven't seen one woman today that's got on a skirt.
Na zali komona basi yango, meda lobaki. Lelo tomoni ata mwasi moko te oyo alati jipe.
And she said, Bill, look at that woman there. With those little straps around the top of her body. And said, you mean to tell me that woman don't know that's wrong?
Pe alobaki, Bill, tala mwasi oyo kuna alati mwa elamba ya babretel na eteni ya likolo ya nzoto na ye. Pe alobaki, olingi koloba na ngai ete mwasi yango ayebite ete ezali mabe.
Said if she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind.
Alobaki soki ayebite ete ezali mabe, boye moto na ezali kosala malamu te.
I said, just a minute, honey. She is an American. She does as the Americans do.
Alobaki zela na eno chérie, azali américaine. Azali kosala ndenge ba américain basalaka.
I said, I was in Finland not long ago, sweetheart. And I questioned there to a man that set me down, Dr. Munyanen.
Nalobaki, nazalaki na Finland kalamingi te, sheri. Pe naboyaki kondima kuna, oyo mobali moko azalaki koluka kondimisangai, Dr. Munyanen.
And we were going to the health baths. what's called the sunder, and they take you in and pour hot water on hot rocks, and it just sweats you.
Peto zaiko kende na isika basukola ka pona bokolongono ya nzoto oye babenga kasona soki bakotisi yokuna bakosopela yo mai ya moto to bakosopa mai likolo na mabanga ya moto pe kobimisa yo moto kipenza.
Then they make you jump in ice water and then back out.
Nasima bakotinda yo omibwaka na mai ya malili makasi pe obima.
Then you take you into a room and there's nurses and there are women who scrub the man and them naked. Send it back into the pool.
Nasima bakoti siyo na chambre moko ba infirmier ya basi bazali kuna. Basi yo bazali konika mibali ya ngo nzoto. Wana bazali pe bolumbu. Bongo bazongisi bango lisusu na piscine.
I wouldn't go in. I said, Dr. Manina, that's wrong.
Ngai nalingaki kokende kokota te. Nalobaki, Dr. Manina, yango ezali mabe.
He said, all right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table and examine every sex organ she's got?
Alubaki, likambote kasi, Reverend Branham. Yango ezali mabe. Ebongo minganga na bino ya Amerika, oyo bakolongola mwasi bilamba pe atikali bolumbu pe batandie na mesa pona kotala tala binama nyonso ya nzoto, nzoto na ye ya bomwasi.
How about your nurses in the hospitals? I said, excuse me, Brother Manion, you're right.
E bongo ba infirmier na bino na balopitalo. Alobaki, limbi sanga inde ko Manion, na Manion. Olobi solo.
What is it? It's customs.
Ezali nini? Ezali mi mesano.
When I was in Paris, I could hardly believe it. That the urinals for both men and women were the same one.
Tango nazalaki na Paris, ezalaki pasi po nandima yango. Ete basi na mibali, bazalaki kosuba kaka na kikoso moko.
I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the street for both male and female.
Na kokaki kososo la yango te ete, bazongo yoyo ezalaki pembeni ya nzela, ezalaki po na mibali na basi.
I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart, they had no dressing rooms. They just took all their clothes to the last garment, then turned their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so.
Nakukaki kondima tete tango basi bazalaki kokende konaje na libongo ya zelo. Elenge mobali na moninga na ye ya mwasi. Bazali na bisika po na kobongo la bilambate. Bazalaki penza kolongo la bilamba na bango nyonso kino oyo ya suka. Nasima bapesa ni mikongo pe, bazipi mwa eteni ya lamba pe, bake iko na je. Kaseza libongo.
They pay no attention to it. It's a custom of France.
Baki paka yangote. Ezali momesano ya France.
In Africa, women and men, young and old, no clothes at all. Walking through the prairies, never know what a restroom was or things, or never went out of each other's sight.
Na Afrika, basi na mibali, bilenge na mibange, ata elamba na nzoto te. Batambola kanabisobe, batikala koye batate soki zongo ezali nini, to nyonso wana. To batikala komi bomba ata mokete ba moko na ba mosusu.
But they don't know the difference. They don't know the difference. But it's customs of nations.
Kasi bayebi bokesenite. Bayebi ndenge mosusute. Kasi ezali mimesano ya bikolo.
But I said, honey, we are different. We're from another nation. We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong.
Kasi nalobaki, sheri, biso tozali ndenge mosusu. Biso to utana ekolo mosusu. Tozali bale kinzela pe bapaya awa. Yangonde sala kaete tomo na makambo yango mabe penza.
For the Bible said they that profess such plainly show that they are pilgrims and strangers there seeking a city to come.
Amen.
O Biblia elobi, baoyo batatolaka, balobaka makambo ya boye. Batali sakaete bazali bale kinzela pe bapaya. Bazali koluka engumba oye koya.
A man or woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost don't do those things.
Mobali to mwasi na Italy, na France, na Africa, na bikolo nyonso mosusu, oyo basila ko bota mambala ya mibale na molimo mosantu, basala ka makambo wana te.
They won't wear those clothes. They won't act like that because they're of another nation whose ruler and maker is God.
Bakolata bilamba wana te. Bakosala ndenge wana te. Po bazali bato ya ekolo mosusu. Oyo moyangeli pe motongi na yango azali Nzambe.
We are from heaven. The spirit that's within you motivates your life.
To uta na likolo. Molimo oyo ezali kati na yo nde tambwisaka bomoi na yo.
If you are American, you'll do as Americans do.
Soki ozali Américain, okosala ndenge ba Américain basalaka.
If you are French, you'll do as the French do. And criticize the other.
Soki ozali Français, okosala ndenge ba Français basalaka. Pe okotonga ba mosusu.
But if you are of God, you'll do the way they do in heaven. Because your spirit comes from above. And it controls you.
Kasi soki ozali ya Nzambe, okosala ndenge basalaka na likolo. Pamba te molimo na yo euti na likolo. Pe ezali kokonza yo.
A little something you might look at. In the scripture, those who sought this new city acted different. They professed that they were pilgrims and strangers.
Eloko moko ya moke oyo bokoki kotala kati na makomi. Baoyo bazalaki koluka engumba oyo ya sika, bazalaki kobika ndenge mosusu. Bazalaki kosakola ete bazali baleki nzela pe bapaya.
But on the side of Cain they become fugitives and renegades.
Kasi na ngambo ya Kaina, bakomaki bakimi pe batomboki.
But Christians were pilgrims and strangers.
Kasi bakristo bazalaki baleki nzela pe bapaya.
A fugitive has no home. A renegade is a horrible person.
Mokimi azalaka na esika ya kofanda te. Motomboki azalaka moto ya somo mingi.
But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find his way home.
Amen.
Professing by his living that he has something that he's from another country. There is the reason.
Kasi kozala moleki nzela ezali eloko moko ya solo solo. Auti na mokili ya solo solo kino na ekolo mosusu. Azali koluka nzela ya kozonga ndako na ye. Azali kotalisa na bomoi na ye ete azali na eloko moko ete auti na ekolo mosusu. Tinande yango wana.
But yet those people who do so, those people who wear those things.
Kasi ata bongo, bato oyo basalaka bongo, bato oyo balata kabiloko wana.
Let me tell you, in South Africa, when I saw 30,000 raw heathens, naked blanket natives.
Botika na yebisa bino. Na Afrique du Sud, tango na monaki bapakano ya solo solo koto, tukumisato. Bolumbu bato ya mboka penza.
16, 18, 20 year old girls, boys with not one stitch of clothes. Standing there with mud in their faces and painted up.
Bana basi ya mibu zomi na motoba. Zomi na mwambe, tuku mibale. Bana mibali balataki ata mwa eteni moko ya elambate. Batele maki wana, na potopoto na elongi na bango. Peba pakola balangi.
Bones through their nose and blocks of wood hanging from their ears and cross human bones or some bones in their hair. Animals' teeth hanging over them. Naked as they come into the world and didn't know it.
Bakoti sa mikuwa na zolo na bango, pe biloko ya matoi esalema na nzete. Na mikuwa ya bato. Tomi kuwa moko boye lokola ekulusu na suki na bango. Balati mino yaba nyama na nzoto na bango. Bolumu ndenge ba botama. Pe bazalaki koyeba yango te.
But when they received Christ and fell on their face and received the Holy Ghost, they got up and folded their arms to hold shame to their bosom as they walked away and found clothes to put on.
Kasi tango ba yambaki Kristo, ba kweki na bilongi na bango pe ba yambaki molimo mosantu, ba telemaki pe ba kangaki maboko na bango na tolo po na ko bomba soni. Wana bazaki ko kende koluka bilamba ya kolata.
Why? They become pilgrims and strangers to this world.
Amen.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Pona nini? Bakoma kibale kinzela pe bapaya na mukili oyo. Hallelujah.
They were away from him. Yes, sir.
Bazalaki mosika na ye. Iyo, monsieur.
Oh, yes. These people call themselves Christians. They belong to churches.
Oh, iyo. Batoyo ba mi benga kaba Kristo. Bazalina mangomba esika basambelaka.
They go and say, we are Methodists, we're Baptists, we're Pentecostal, we're Seventh-day Adventists, we're this, that, the other.
Bakendeke kuna pe balobaka. Tozali ba Methodiste, tozali ba Baptiste, tozali ba Pentecôtiste, tozali ba Adventiste du septième jour. Tozali oyo wana pe oyo mosusu.
That doesn't have one thing to do with it. Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are. Jesus said, by their fruit you shall know them.
Etali yango atane loko mokote. Molimo na yo, bomoi oyo ezali kati na yo, nde konzaka yo pe etali saka oyo yo zali. Yesu alobaki, boko yeba bango na mbuma na bango.
The church has become like Israel first.
Lingomba ekomi lokola Israele na ebandeli.
They seen all the heathen nations having a king. God was their king.
Ba mona kindenge bikolo nyonso ya papakano ezalaki na mokonzi. Nzambe nde azalaki mokonzi na bango.
And they seen the heathen nations having king. So they wanted to act like the heathen nations and they bought themselves a king.
Pe ba mona kindenge bikolo ya papakano ezalaki na mokonzi. Boye bango pe balingaki kosala lokola bikolo ya papakano. Pe ba mizuelaki mokonzi.
And as they did it, they got in trouble.
Bongo na tango basala kibongo, bamikoti saki na mikakatano.
Gradually it began to come in. Gradually the world began to slip into them. Finally ended up in Ahab.
Malembe malembe yango ebanda kikoya. Malembe malembe mokile banda kikokota kati na bango. Suka suka eya kiko suka na akaba.
One king coming just a little closer to it, and finally squeezed the life out of him. There they went, and when their real king come, they didn't know him.
Mokonzi moko azalaki kopusa na mwa pembeni na yango koleka. Mwa pembeni na yango koleka. Pe suka suka, ekamola kibomoi oyu ezalaki kati na bango. Pe tala bango wana bakei. Pe tango mokonzi ya solo ayaki, bayebaki ete.
That's the same thing the church has done. It's adopted. Here you are. It's adopted politics, educations.
Ezali likambo moko lingomba esali. Eponi yango penza. Eponi politiki. Makambo ya kelasi.
It's adopted organizations, society, big churches.
Amen.
Hot concluding preachers.
Eponi bibongiseli. Etonga ya bato ba yebana. Balo sambo ya minene. Bate ya lo fundo.
And when the real king comes, they don't know him. And they're crucifying the very Holy Ghost that's their king.
Petango mokonzi ya solo solo aye ba yebi yete. Pe bazali ko baka na ikulu sumoli mo santu yango penza. Oyo azali mokonzi na bango.
They don't know him.
Hallelujah.
But they laugh at him and make fun of him as the Jews did their Messiah. The church is doing their Messiah the same way.
Ba yebi yete, kasi bazali koseka ye pe kotyola ye. Ndenge ba Yuda basalaki masiya na bango, lingomba pe ezali kosala ndenge moko na masiya na bango.
They don't know it. They haven't got the spiritual insight. Because they're so indoctrinated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world.
Ba yebi yango te. Bazali na lisoso ya molimo te. Po ba mipesi penza na oyo ebetaka na miso, na bango pe oyo bako mona ndako minene kolukaka komiko kanisa na mokili.
We are never exhorted to compare with the world. We're exhorted to humble ourselves, and one is a majority in God.
Esengami, esengama na biso ate mokete te tomi kokanisa na mokili. Esengami nde na biso ete tomi kitisa. Pe moto moko azali boike kati na Nzambe.
And today in the healing evangelists out on the fields, there's such a competitors.
Pele lo kati na ba evangelist oyo bateya kalobiko na nzoto kuna na elanga ya koteya ko wela na ekoti mingi ba weleli.
One says, "Oh, bless God, I have so many thousands. I got a bigger meeting than you have."
Moko alobi, Nzamba pambolama nazali na bandimi nkoto boye na boye lianga ni nanga ezalaki na bato mingi koleka oyo ya yo.
What difference does that make?
Bo kese ni nini yango esali?
We have 1 or 1 million. What difference does it make?
Toza na moto moko to na bato milio. Bokese ni nini yango esali?
Are we true to God? Are we true to His Word? Do we stand under test of the Holy Spirit? Is it true? That's the main thing.
Tozali sembo epai na Nzambe. Tozali sembo na liloba na ye. Toyika ka piko na komeka ma ya molimo mosantu. Ezali ya solo yangonde eloko ya mutuya.
But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible compromise.
Kasi tozali kokakola Biblia. Ba Pentecostis na biso mingi. Na oyo etali malakisi ya moboko ya Biblia oyo.
I don't want to hurt feelings. I'm in my own church. And I feel that I could do just what in my church because I'm preaching the gospel.
Ezali na boyi kozokisa mitema. Nazali kati na losambo na ngai moko. Pena miyo kiete na kokiko sala yango. Na losambo na ngai. Po nazali koteya sango malamu.
But there's tens of thousands of Pentecostal preachers know that there's no such a thing in the Bible as a baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Kasi batei nkoto tuku na tuku ya ba Pentecostis baebiete na Biblia, eloko mokolo kola libatisi na kombo ya tata mwana molimo mosantu, ezalakate.
I challenge the archbishop for anybody to show me where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Na beti monde nge na eveke mokonzi, to na moto atanani, ala kisangai epai oyo moto moko asila kozwa, libatisi na kombo ya tata mwana molimo mosantu.
But they compromise because these organizations has did so.
Kasi bazali kokakola, po bibongiselie sala ki bongo.
There's not one person in the New Testament and for 300 years afterwards of history of what was baptized in the name of Jesus Christ.
Moto ata moko tena kondimana ya sika. Pena mibu kama misa tuelandaki. Ndenge histoire lobi. Oyo atikala kozwa libatisi mosusu libanda na kombo na Yesu Kristo.
What is it? Organization. That's did it. Compromising.
Ezali nini? Ebongiseli. Yangonde salaki yango. Coca-Cola.
And today they took all the street workers off the streets. They've took the tambourine out of the church.
Pelelo balongoli batonyonso oyo bateya kana ba balabala. Balongoli ngomo na losambo.
They've taken all the glory out of the church. And got seminaries preaching little old rooster comb preaching.
Balongoli kembo nyonso na losambo. Pe bati mateya ya seminaire. Mateya ya mwa soso mobali.
All polished in society, and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into, and men smoking cigarettes and gambling and telling dirty jokes.
Oye babongisi na etonga ya bato bayebana, na basi na bango bakolataka bakupe pe ba robe ekanga nzoto, pe mibali bakomelaka makaya, kobetaka masano ya mbongo pe kolobaka masolo ya mbindo.
It's a disgrace in the sight of God.
Ezali soni na miso ya Nzambe.
I know that's rough, but it's time somebody said something.
Na yebi ezali makasi. Kasi tango kokipo moto moko aloba likambo.
Compromising. Giving in, acting like the world.
Kokakola, komitika, kosala lokola mokili.
I don't care if I have to stand alone with nobody but God alone. I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. If I die, I'll still stand for the truth.
Etalinga ite atasoki esengi natikala ngai moko. Na moto te gobele na Nzambe na kote ya solo ya Biblia ya Nzambe pe na kozwa ngambo na yango. Soki na kokufa na kozwa kaka ngambo ya solo.
We want truth.
Ya solo penza. To lingi bo solo.
I measure up not according to the church, but according to the word of God I want to measure up.
Na komi pima kokokana na lingomba te. Kasi kokokana na liloba ya Nzambe, ndena lingi komi pima.
But Delilah, did you notice? She know that Samson had a power. And she didn't know where that power laid.
Kasi Delila, bomone aki yango, ayeba kiete Samson azalaki na nguya. Kasi ayeba kite epa nguya yango ezalaki kouta.
She couldn't tell what that power was. But there was some great power that Samson possessed. And she wanted to find it.
Azangaki na makoki ya koyeba soki nguya yango ezalaki nini. Kasi Samson azalaki na nguya monene moko boye.
And as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty.
Oh,
she dressed herself real sexy and she walked before him and she tee-heed like some of the little teenagers of the day and so forth. And would just act like something other than a striptease, trying to woo Samson to her.
Oh, azalaki penza na elateli ya ndenge ya sexy. Pe azalaki kotambola liboso na ye pe kodenda denda lokola bilenge mosusu ya lelo. Pe nyonso wana. Pe kolinga kosala eloko moko lokola basi oyo balongolaka bilamba. Komeka kofole Samson.
That's the same thing the world's done to the church.
Yango nde eloko moko oyo mokili esali na lingomba.
Now where is your great power?
Sikawa wapi nguya na yo monene.
Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it.
Soki to komi ebongiseli, eko fungola nguya. Lingomba katoliko nde esala kibongo.
But the Philistines is only Samson and a Luther come out.
Kasiba Philistia bayeli yo Samson. Pe liter moko abimaki.
And he organized again. If you buy me with another card, it'll hold me. So they did.
Nasima aba koma kilisusu ebongiseli. Sokyo kangingai na singa mosusu. Eko pekisangai. Basala kibongo.
And the Philistines on thee, Samson. What happened? Wesley came out and broke the cards.
Peba Philistia bayeli yo, Samson. Likambo nini esale maki. Wesley abimaki pe akata kibasinga.
Amen.
Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? All right, tell me the truth in your heart.
Sikawa okosinga ibandana ebandeli. Oyebite te nalinga kayo, Samson. Malamu, yebisanga solo ya motema na yo.
All right, you buy me with another card. All right, now we'll do that. What is that? That's the denominational card.
Malamu, kanganga ina singa mosusu. Malamu, tokosala yango, ezali nini?
You let me be free and I ain't got no denomination. Then I tell you, you have me broke. So how come the Pentecostals?
Tikanga inaza na bonsomi. Ete naza na ebongiseli mokote. Nasima na lobina yo. Bokolonga ngai. Bongo ba Pentecostis ba bimaki.
Amen.
Where's your power? Philistines be upon me and he broke the cards. Again.
Wapinguya na yo. Bafilisti abayeli yo, pe akata kibasinga yango, lisusu.
But now what happened? It's got the Pentecostals, the big doctors of divinity for their pastors. Some great man.
Kasi sikawa nini esalemi? Ezuba Pentecostis, balakisi minene ya bonzambe lokola bakengeli na bango bato minene.
They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists or any of the rest of them's got.
Bakomi penza na maele pe na milulu mingi lokola ba Methodists to ba Baptists to sokonani oyo atikali na bango.
Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole.
Amen.
Cold. Indifferent.
Kende na losambo moko pe okokiko yoka ata amen moko te. Bakomi malili lokola ba Eskimo oyo bauti mbala moko na Pole Nord. Malili. Bakipakate.
And now the Philistines is on thee, Samson. The Philistines is on thee, America.
Pesika wa ba Philistia ba Elio, Samson. Ba Philistia ba Elio, America.
Where is that oneness of spirit?
Amen.
Where is the oneness of Pentecost?
Wapi bomoko wana ya molimo? Wapi bomoko wana ya ba Pentecostist?
The assemblies of God and then united in the church of God and this, that, and the other. Each one with a different ism, this one with that, and this one with that.
Ba assemble de Dieu, l'église ni, l'église de Dieu, pe oyo, wana, oyo, mosusu. Moko, na bokeseni, na mimesano, na yango. Oyo boye na wana, pe oyo boye na wana.
We're so broke up that you can go into a city, the whole revival of one church sponsored, the rest of them won't even attend.
Tokabwani mingi na lolengete okokiko kende na ngumba moko pona kosala mayanga ni ya kolamuka. Soki lingomba moko nde ebongisi yango, bawe nyonso oyo batikali bakoya atate.
The communist is upon the America. Where is our power? Where is our glory?
Bakomunisi bayeli yo America. Wapi nguya na biso? Wapi kembo na biso?
What is it? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God?
Ezali nini? Poto sili kolanda bwanya ya bato na esika ya kolanda nguya ya nzambe.
Why do we got our preachers and things are so stiff and starchy till they've organized us till we're so starchy and stiff-necked till people, do you ever hear a shout in the church anymore?
Bakomi si batei na biso pe nyoso wana makambo makasi pezo lolo penza. Na lolenge ete bakomi si biso bibongiseli. Kino ete to komi zololo pe moto makasi na lolenge ete bato. Boyoka kata bato koganga na losambo lisusu.
You never hear anybody cry. The mourner's bench is put in the basement. There's no more glory in the church.
Boyoka kata bato kolela ata mokete. Bakiti si ebonga ya tubela na kave. Kembo zali lisusu na losambo te.
All we do is set back this as stiff as we can be. We're not free. We're bound.
Nyonso toko sala ezali bobele kofanda mpe kosala eloko te. Tozali na bonsomi te. Tozali ya kokangama.
The devil with his modernistic demons has bound the church of the living God. That's right.
Zabolo naba milimo mabena ye ya makambo ya mikolo oyo akangili ngomba ya nzambe na bomoi. Ezali ya solo.
There's no more power in the church. There's no more freedom. The people so starchy and stiff.
Nguya ezali lisusu te na lingomba. Bonsomi ezali lisusu te. Bato bakomi zololo pe makambo makasi.
While the God can come into the midst of Pentecostal people and show that he's God and prove his signs of his resurrection, it don't even shake them. Glory!
Nzambe akokiko ya na kati ya Pentecostis. Peko talisa ete azali nzambe, peko talisa polele bilemo na ye ya lisekwa na ye, eko ningisa bango atate. Kembo.
What a disgrace!
Oyu ezali soni penza.
I walk across the country, God working, performing signs, and people sitting. Well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done.
Na tambo la kekolo mobimba nzambe azali kosala, kosala bikamwa kasi bato bafandi pe na banzi ezali na ngoma lamu. O na yebi ete koki kosalema.
It doesn't move them. Why? They're bound with the lie of the world. They're in fetters.
Ezali koningisa bato te. Pona nini? Bakangami na delila na mokili. Bazali kati na minyololo.
Now if you've got them into a bound them into a confederation.
Sikawa bakoti si bango kutu bakangi bango kati na lisanga moko.
The Philistines are on these Samson. What you going to do about him?
Ba Filistia ba eli yo Samson. Okosala nini pona yango?
Oh, we've got great denominations, sure. We have greater membership than we ever had. But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost?
Oh, tozai na bibongiseli minene na tembete. Tokomi na bandimi mingi kole kaliboso. Kasi wapi molimo? Wapi molimo mosantu?
That's what the devil has done. It's wooed into the church.
Yangonde oyo zabolo asali. Ami koti si kati na lingomba na nzela ya kofole.
It's kept wooing the church. Come to me. I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this.
Azalika ka kofole lingomba. Yaka ipai nangai. Na kopesa yolo sambo monene awa soki. Osalika kabuyi.
If you'll get rid of that fanatic preacher you got and get a man, a doctor of divinity who's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them.
Soki bolongoli motei na bino ya fanatiku wana, pebo zui motomoko, molakisi na bonzambe oyo ayebi kososola, toko tonga losambo moko monene pe, kitoko mingi pe, toko koma lokola bango nyoso.
Shame on ya!
Amen.
Rather have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost.
Amen.
That was uncompromised. By the power of God.
Soni na bino, malamu koza na moto oyo ayebibo kese ni kati na kafe na madesute, kasi atondi sama na molimo mosantu, oya kukakola te, na nzela na nguya ya nzambe.
But it's got us so starchy that some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout a little bit or do something and the rest of them will all gander around and look. What was that? Well, I wonder why that must be a fanatic dropped in somewhere.
Kasie komi o zololo penzano lolengete mobola mosantu moko akokiko tele makati na liangani pe koloba na minoko yasika. Toko ganga mwamoke, toko sala likambo moko boye pe baoyo batikali bako balola kingona bango nyonso pona kotala. Ezalaki nini wana? Nazomi tu na pona nini? Wana esengeli ezala fanatik moko akoti awa kouta na esika moko boye.
Yes, amen, thank God.
You know that's the truth.
Boyebi ete ezali solo.
Amen.
Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands and cry and praise the Lord. Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel and the rest of them turn around and see what he said. That's Pentecostals.
Soki mosantu moko akoti, asepeli na ye mingi pe atomboli maboko aleli pe a sanjoli nkolo. Soki moto moko agangi amen na lite ya sango malamu, baoyo batikali, bako baluka po batala, oyo ye alobi. Oyo wanande ba pentecotist.
What's the matter? Your pattern after the Methodist, after the Baptist. They pattern after the Catholic. Catholic pattern after hell. And all together are all after hell.
Likambonini, bakomi komekola ba Methodiste, ba Baptiste, bango ba mekola ki ba Katoliko. Ba Katoliko ba mekola ki lifelo, pe bango nyoso ezali e mekoli ya lifelo, ya solo.
The liar has wooed you into big churches, fine educated ministers, take the better class.
Delila, apengwisi bino po bokoma ba losambo minene. Bate ya malamu mingi. Oyo batanga. Bozui bato ya lokumu.
Well, you know, so-and-so down here is a millionaire. If we could just get him to come into our congregation, oh my.
Boyebi songolo oyo azalaka awa azali millionaire. Sokito saliete akota na losambo na biso. Oh la la.
If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there.
Soki ya bota mambala ya mi balete boye abongite kozala kuna.
Amen.
I don't care if he's got $1 million. If he owns 40 Cadillacs. Whatever he's got to be born again. Come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost. And come out of there in a new birth, snotting, excuse me, of crying and screaming and carrying on like the rest of them. And live a life afterwards to prove he's got it.
Amen.
Ata soki azali na mituka Cadillac tukumine. azala atana eloko nini asengeli ko bota mambala ya mibale koya kino na mbota ma ya sika pe koye isa masika na nzela ya molimo mosantu pe kobima kuna kino mbota ma ya sika nami yoko tangaka bolimisangai na kolelaka pe ko gangaka pe ko salaka ndenge bango nyonso basalaka pe na sima ko bika bomoi oyo ekotali sa polelete asili kozwa yango.
Amen. That's what you need.
Amen. Yango nde osengeli na yango.
Samson, the Philistines is upon thee. The communists is upon thee. The world's upon thee. The devil's upon thee.
Samson, ba Philistia ba yeli yo. Ba communists ba yeli yo. Mokili yeli yo. Zabolwa yeli yo.
They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised. They say, you know, I think Brother Branham's got a lot of mental telepathy. My pastor said it was of the devil.
Bazonga kawana bamoni molimo ya nzambe kosala bikamwa pe kosala makambo ya lisekwa na ye. Oyo Yesu alakaki. Balo baka. Boyebi, nakanisi etende ko Branham azali na telepati mingi ya molimo. Mokengeli nangai alobaki ete ezali misala ya zabolo.
You poor hypocritical, deluded infidel. All polished up. You wolf in sheep's clothes. Jesus said, if you don't know me, you don't know my day.
Yo mo bola o yo mo zangi kondi mana bilongi mi bale. A kosami, a tondi lolendo. Yo mbwa ya zamba na bilamba ya bampate. Yesu alobaki. Soki boye bakangai, bolingaki koyeba mukolo na ngai.
But you've got a bunch of souls that try to make you like the rest of the world.
Kasi bozali na basaulo, oyo bazali komeka kokomi sabino lokola bato nyonso ya mokili.
We want a bunch of men of God who don't compromise on the word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit.
To lingende tonga ya bato na nzambe oyo bazali kokakola liloba te kasi oyo bazali koteya solo pe bakotele mangui na libatisi ya molimo mosantu.
But what has the world done? It shaved all your power off.
Kasi mokile sili kosala nini? Ekoko linguya na yo nyonso.
You were born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power. Now it's just as starchy as the rest of them.
O botama banaziri. Bino ba pantekotis. Kasi ya solo penza mokili ekoko linguya na bino. Sikawa ekomi zololo kola ba oyo nyonso batikali.
What are we going to do? What's going to happen?
Toko sala nini? Likambo nini eko salema?
There's one glorious thing that I can think of in this text.
Ezalina likambo moko ya nkembo oyo na kogiko kanisa pona kosili salite ya oyo.
While Samson was bound, we can't have a revival. Listen to our loyal brother Billy Graham. Revive in our day.
Wana Samson bakanga kisinga. Toko kiko zwa kola mukate. Boyo kande kona biso ya sembo Billy Graham. Kola mukana ele kona biso.
Listen to our robber scream. Revive in our day.
Boyo kandenge Oral Robert Azaliko ganga. Kola mukana ele kona biso.
Listen to the rest of them. Revive in our day.
Boyo kabao nyonso batikali. Kola mukane lekona biso.
How can we have a revival when we're bound?
Tokozo kola mukandenge nini wana tozali ya kokangama.
Amen.
We bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival.
Oh,
amen.
Oh, help us to hear it.
Man.
Tokangi molimo santu na bibongiseli pena mimesano na biso. Peto koki kozo akola muka ya molimo mosantu te. Amen.
I know that's scorching hot with the weather. But it's the truth.
Na yebi ete ezali molunge makasi na ntango oyo. Kasi ezali solo.
How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy? Form of godliness, the Bible said they'd have. Form of godliness, but would deny the power thereof.
Toko kiko zwa kola muka ya molimo mosantu ndenge nini, wana bo kangami pebo komi zololo penza. Lolenge ya basantu, Biblia ndelo biete, bako zala na yango. Lolenge ya basantu. kasi bakowanga languya na yango.
The power of what?
Amen.
The power of the organization? The power of the world, the power of the church, the power of the Holy Ghost.
Amen.
That's the secret place in the church.
Nguya ya nini? Nguya ya ebongiseli? Nguya ya mokili? Nguya ya lingomba? Nguya ya molimo mosantu? Yangonde sika ya sekele kati na lingomba.
And when the church adopts educated preachers and big buildings and finery, and instead of the old-fashioned Holy Ghost, it better be in a mission again. Amen.
Pena tango lingomba eponi batei oyo batanga pe bandako minene ya kitoko na esika ya molimo mosantu ya lolenge ya kala malamu bazonga lisusu na etinda. Amen. Ya solo.
How are you going to have a revival of the Holy Ghost and people quench it and bound it and are afraid of it? There's where the trouble lies.
Ndenge nini bokozwa kolamuka ya molimo mosantu wana bato bazali kozimisa yango, kokanga yango pe kobanga yango, wana nde pai kokoso ezali.
The Philistines is on me. But the one blessed hope we have, while Samson was in jail,
ba Filistia bayeli yo, kasi elikia epambola mi bobele moko tozaina yango, wana Samson azalaki na boloko.
What's the first thing they'd done when they caught him? They bound him first. They took his power away. They found his secret. They found your secret.
Amen.
The world found your secret.
Eloko nini ya liboso basalaki tango bakangakiye? Bakangakiye liboso singa. Balongola kinguya na ye. Basosola ki sekele na ye. Basosola ki sekele na yo. Mokilinde sosoli sekele na yo.
Now you women all bob your hairs, goes like the world. You men all go and act like the world. It's all right. Tell jokes and dirty jokes and go out and smoke a few cigarettes and run out with the neighbor's wives and everything else like that. A little sociable drink to hold your job.
Sikawa bino basi bino nyonso bokomi kokata suki ekomi lokola mokili. Bino nyonso mibali bobandi kosala makambo lokola mokili. Ezali mabete koloba maseki pe maseki ya mbindo. Kokende komela mwa makaya pe kobima na basi ya bazalani, pe makambo mosusu nyonso ya ndenge wana. Komila masanga elongo na baninga pona kobatela mosala na bino.
I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water and stay clean and pure before God than to compromise for any kind of a job.
Malamu kutu na lala na ngai pe na lia lipa ekauka pe namela mai ya pompi. Pe na tika la peto na zanga mbindo na miso ya nzambe na esika ya kukakola pona mosala mokubwa.
Right. Thank you.
True. Stay true to God.
Ezali ya solo. Ya solo. Kangama na nzambe.
Samson, the Philistines is on thee. Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you.
Samson, ba Filistia ba eli yo. Branham Tabernacle. Makambo ya mokile zaliko kota malembe malembe kati na bino.
What about it? Have you exposed your secret?
Likambo nini? Bo panzi sekele na bino?
Have you exposed that secret that God gave you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago?
Bo panzi sekele oyo nzambe apesa ki bino tango bozalaki kobaluka kuna na putulu ya mabaya eleki mwa mibu?
Have you let it creep out the social formal worship? What's happened to you?
Botiki yango ebima moke moke po na kokoti salo sambo ya kosepelisa batope ya milulu likambo nini ekomeli bino.
God can come down and perform a miracle and go right down to the audience and tell people the secrets of their hearts and everything and heal the sick and afflicted and do signs and wonders and preach His word as hard as it can by the Holy Ghost. And people say, well, I guess that's all right. We enjoy listening to it once in a while if we're not too tired. That's Branham Tabernacle.
Nzambe akoki okita pe kosala bikamwa kotambola kati na losambo mobimba pe koyebisa bato basekele ya mitema na bango pe nyonso wana kobikisa mabeli pe bato na makama kosala bilembo pe bikamwa pe kotea liloba na ye na makasi nyonso na ndenge koki na nzela na molimo mosantu kasi bato bakoloba na banzi ezali na yango mabete tosepelaka koyoka yango mbala na mbala soki tolembi mingi te. Yango nde Branham tabenga.
The Philistines is on thee.
Ba Philistia bayeli yo.
When it used to be when the preaching of the word and the old saints with the tears in their eyes would arise to their feet and walk sobbing, maybe not saying a word, just walking around two or three times and sit down. So filled with the Holy Ghost, the word fed them.
Na tango moko ezalaka na tango liloba ezali koteyama, mibange basantu na mayi na miso, bazalaki kotelema pe kotambola. Kolelaka tango mosusu akoloba ata liloba moko te. Akotambola tambola kaka mwa moke, mbala mibale to misatu, bongo akofanda. Batondi sama penza na molimo mosantu. Liloba ezalaki koleisa bango.
Amen.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Moto ako bika na liloba pambate. Kasi na liloba nyonso eko bimana monoko ya nzambe.
Philistines is on the Branham Tabernacle.
Ba Philistia bayeli yo Branham Tabernacle.
Philistines is on you Pentecostal.
Ba Philistia bayeli bino ba Pentecostist.
Of course the Philistines got you rest of you. Long time ago when you organized yourself so tight. Nothing could come unless you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic or something. You wouldn't have nothing to do with the rest of them.
Na tembete ba Philistia ba kanga bino nyonso, bandakala. Tango bomi komisaki ebongiseli ya makasi. Eloko moko ekokaki kokokate. Lobaka kaete ozala Presbyterien, Baptiste, Methodiste, Katoliko, to eloko moko boye. Bolinga kina bino koza na eloko moko te ya kosala na ba mosusu oyo batikali.
So revival in our day, how can we have it? When the regular revival giver is bound by the world.
Boye kola mukana tango na biso, tokozwa yango ndenge nini? Wana mokile kangi mopesi kola mukaya tango nyoso.
God won't come in where the world is. You can just depend on that. You associate with the world, then it's all of it.
Nzambe akokota epai mokili ezalite. Boye bayango penza. Natango bosangani na mokili. Natango wana nyoso esili.
When you let the world creep in, you go to act and act the world, then you are finished.
Natango botiki mokili ekota moke moke bobangi kobika lokola mokili natango wana esili pona yo.
But when you cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you. Until you go to flirting again.
Kasi natango oyo okokata bikanga nelo nyoso ya mokili pe oye pana nzambe. Nzambe akosalela yo kino ete obande lisusu kolanda mokili.
Here's the only hope that I have this morning to wind up my message is this. While Samson was bound, a new shock of hair growed out.
Elikia semoko oyo na zaina yango na tongo oyo pona kosili salite ya nangai yango oyo. Wana Samso akangama kisinga, suki ya sika ebotaki.
God send us another church just before the end time that the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstrations of the Spirit in Mark 16 can follow the church.
Nzambe tindela biso lingomba mosusu liboso ya suka na ntango. Na lolenge tenguya ya molimo mosantu eko kako kota kati na ye. Na kotali sama ya molimo. Pe malako zomi na motoba. Eko kako landa lingomba.
Amen.
Acts 2 and 4, Acts 2, 38. All of it will be following right along with the church.
Amen.
Signs and wonders accompany the apostles. Great signs of his resurrection accompany him.
Misala mi bale mine. Misala mi bale tuku misato na mwambe. Nyonso wana ekotambola elongona lingomba. Bilembo pebi kamwa etambola ka elongona mabantoma. Bilembo minene ya lise kwa na ye etambola ka elongona bango.
While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere for the last great kill.
Wana tozali na boloko na tembete nzambe azali kokolisa suki na esika moko pona mosala monene ya suka.
Amen.
May it be you, my Christian friend here this morning. May it be your strength has begun to grow.
Tika eteza la yo moninga na nga mo Kristo oyo azali awa na tongo oyo. Tika eteza la makasi na yo nde ebandi kokola.
I pray that this message this morning and out into the land of where this will go, I trust that this message will help bring the vitamin to your system that'll grow a spiritual power back into your life again.
Amen.
Let us bow our heads and pray.
Na bonde liete litea oyo na tongo oyo, pe kuna na mokili nyonso epai yangwe kokende, na ndimiete litea oyo ekosunga pona kopesa vitamina sisteme na yo. Oyo ekozongi salisusu nguya ya molimo, kati na bomoi na yo lisusu. Togumba mito na biso, pe tobondi.
O Lord God, Creator of the heavens and the earth, the author of everlasting life and the giver of every good and spiritual gift, take these words this morning and place them into the heart and water them, Lord.
Enkolo nzambe, mokeli alikolo pe mabele, mobandisi ya bomo ya seko, pe mopesi makabo nyonso ya malamu pe ya molimo. Zwa maloba oyo na tongo oyo petia yango na motema. Pe mwangisela yango mai nkolo.
May the people pray over these things, seeing that the world has booed the church and has finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off.
Tikaete bato babondela na ntina na makambo oyo. Komona ete mokili efole lingomba pe suka suka emoni nguya na yango. Emoni esika na yango yankuku. Emoni esika sekele na yango ezali. Pe kokoli yango.
Has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory, and has shaved them off to stay home on Wednesday night to watch a television program.
Ekangiba oyo na tango moko boye baganga ka elonga. Ba oyo na tango moko boye bazala kana elonga. Pe kokoli bango, pona kotikala kana ndako mokolo ya misato na pokwa pona kotala manaka ya television.
Taking the joy out of their hearts and giving more love for the world than they have for God.
Elongoli esengo na mitema na bango, pe pesi bango bolingo mingi pona mokili koleka oyo bazalina yango pona nzambe.
Has given more desire for worldly entertainment than they have the preaching of the gospel.
Epesi bango mokili koleka makambo ya mokili. Posa mingi ya bisengo ya mokili koleka kotema ya sango malamu.
If there's not a great band and a lot of carrying on and hooping and carrying on, then they don't want the old gospel anymore that brings tears of joy to the soul.
Soki orkestre monene ezalite na makambo ebele ya bolema, ya koganga kape ya loenge, boye bango balingili susu sango malamu ya kalate. Oye bimisaka pinzoli ya esengo na bomoto ya kati.
That brings divine healing back. That restores the apostolic gifts to the church. That brings in the risen Christ, the Messiah of this day.
Oye zongi saka lobiko na nzoto kouta na nzambe. Oye zongi saka makabo ya bantoma na lingomba. Oye memaka Kristo oye asekwa, masia ya mokolo oyo.
But as Israel was bound by their kings, that they could not follow their real king. And their real king, when he came, they didn't recognize him.
Kasi kaka ndenge Yisalaele, akangama kasi ngana na bakonzi na bango. Ete bakokaki kolanda mokonzi oyo ya solo solote. Pe mokonzi oyo ya solo solotango ayaki, baye baki yete.
So is it today, O Lord. The King of Glory has appeared in the form of the Holy Ghost. And Lord, they don't know it. They don't recognize it.
Ezali pe bongo lelo. Enkolo, mukonzi ya nkembo amona nina lolenge ya molimo mosantu. Kasi nkolo, bango bazali koyeba yangote. Bazali kososola yangote.
They're so organized, so tight, that they do not understand it because it's not in their organization.
Bakomi penza ebongiseli makasi. Na lolenge ete bazali kososola yangote. Po ezali kati na ebongiseli na bangote.
Lord, this is a work of the devil that's done this to the people.
Kolo, oyo ezali mosala ya zabolo oyo asali epai na bato.
May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying and pleading and holding on, may they stay with the Lord until this new crop grows out.
Tika ete Samson ya nzambe. Tika ete bato ya solo na motema, baoya bazali na posa makasi pe bazali kolela. Kolobela pe kotingama, tika ete bakangama na yango. Kolo kino ete suki ya sika ebota.
Until there comes forth again a joy in Zion. And there comes forth a group that can recognize and understand. That can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world. That they will not understand now.
Kino ete sengo ezonga na siona. Pe etonga moko etelema. Oye kokiko yeba pe kososola. Oye kokiko mona masia pe nguya ya ebomba miliboso na mokili. Oyo bako sosola te na ngonga oyo.
Grant, Lord, that they'll see this. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Sala nkolo ete ba mona likambo oyo. Poto sengi yango na nkombo na Yesu. Amen.
Our
just
Okolo, Tindanguya,
Sikawa,
and
Pe Batisa,
everyone. They were in Bazalaki, the chambre, Okolo. They were all with one tema, Moko. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power.
And
baptize
batisa moko na moko.
How I love him. Just send his power.
Ndenge na lingi ye mingi. Atinda sengu ya na ye.
They were in the upper chamber all with one accord. All the world had drained out of them. They were emptied up. And the Holy Ghost came.
Bazalaki na chambre ya likolo. Bango nyonso na motema moko. Nyonso ya mokili ebimaki libanda na bango. Eloko ata moko te etikalaki kati na bango. Pe Molimo Mosantu ayaki.
Today they say, come join the church. Put your name on the book. Or bow down and say, I confess Christ as the Son of God. Get up, the devil does the same thing. Certainly.
Lelo bakomi koloba, yaka kokota na lingomba. Komisa kombo na yo na buku. To gumba man pe loba. Na tatoli Kristo lokola mwana na Nzambe. Telema, Zabulo pe asala kandengi moko ya solo penza.
The devil was baptized when Judas was baptized.
Zabulo abati samaki tango Yudasi abati samaki.
The devil went out and preached the gospel when Judas went out and preached the gospel. But the devil didn't get the Holy Ghost.
Zabulo akendeki kote ya sango malamu tango Yudasi akendeki kote ya sango malamu. Kasi Zabulo azwaki molimo mosantu te.
That's it. There's where the hidden power is at. That resurrection. That no positive beyond a shadow of doubt. Amen.
Ezali bongo, wanande sika oyongu ya yango ebomba ma ezalaka. Lise kwa wana, koyeba wana ya solo solo. Oyo ezali na tembe ata mokete. Amen.
He's here. That same Holy Ghost, that one was on the Messiah, he's still on his church. He never leaves.
Azaliawa, mulimo musantu moko wana. Oyo moko azalaki likolo na masia. Azalise likolo na lingomba na ye. Akendekete.
I'll be with you always, even in you, to the end of the world. I'll be there.
Na kozala na bino tango nyonso. Atakati na bino kino na suka na molongo. Na kozala wana.
The works that I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto my Father.
Misala oyo na zalaki kosala, bino pe bokosala yango. Bokosala mingi koleka oyo po na zaliko kende na tatana ngai.
But the world compromises it. Oh, those are days past. Just what the devil wants you to do.
Kasi mokili ezali kokakola yango. O mikolo wane si eleka. Yango penzande oyo Zabulo alingi osala.
They want you to glamorize. God wants you baptized.
Bango balingete oza la kolota. Nzambe alingete obatisama.
God wants you. You say, oh, I don't believe all that they're carrying on. Go ahead, live in your sin. Live in your sin.
Nzambe alingete bo okoloba. Oh, ngai nandima kabisa lela nyoso wanate. Koba kobika kati na masumu na yo. Bika kati na masumu na yo.
But until you rot. Do you rot to your own ideas? Do you rot to your own fashions? And be regenerated again and born again. And that new life will be altogether different from the one that went down.
Kasi kino ete opola na makanisi na yo moko, kino ete opola na bizaleli na yo, pe oye isa masika pe obota mambala ya mibale, ndebo moiwana ya sika ekokesana na mubimba penza, na oyu ekendaki na mabele.
A grain of corn goes down yellow. It comes up green.
Mbuma ya lisangu ezalaka na langi ya jaune na tango etiamaka na mabele. Ekomaka na langi ya vert na tango ebimaka.
Goes down hard, cased in. It comes up flexible and blowing with the wind. Oh, glory. Hallelujah.
Ezalaka makasi na tango etiamaka na mabele. Ekangama, ekomaka pete pete, ebinaka na mopepe na tango ebimaka. Oh, Nkembo, aleluya.
When the winds begin to blow, the grain can't do them but move itself, shift. But the little blade flexes and rejoices, grows in it, strengthens itself.
Tango mopepe bandiko pepa, mbuma yango ekokiko sala eloko mosusu te kaka koningana, ngambo na ngambo. Kasi mwa lokasa yango ekongumama pe ekosepela. Bongo ekokola. Pe komikomi sa makasi.
It can never become a blade until the corn is dead and rotten. Not only dead, but rotten.
Ekokiko koma lokasa te kino ete lisangu yango ekufi pe epoli. Ekufi kaka te, kasi epoli.
Can't come back no more. But life comes out of it.
Ekoki lisusu kozonga te. Kasi bomoi ebimili banda na yango.
As I said a while ago, a birth is a horrible thing. Filthy. Dirty. The filth is not filth. But that's where life lays.
Ndenge nalobaki kala mingi te. Mbotama ezalaka likambo ya somo. Mbindo. Bosoto. Suka na mbindo. Kasi kuna nde epai bomoi ezalaka.
When you reckon yourself filthy, reckon your Methodist, Baptist, and Pentecostal creeds filthy, out at the altar, then new life comes in.
Na tango omimoni na mbindo, omoniete bindimeli na bino ya ba Methodist, ba Baptist, pe ba Pentecostist ezali mbindo, pe okufi na etumbelo, na tango wanande bomo ya sika ekoti.
The Holy Spirit makes you in above that. You see God.
Mulimo mosantu, ememi yo likolo na yango, omoni nzambe.
We shall see him some glorious day. Someday, beyond the reach of mortal ken, we'll see him.
Tokomona ye mokolomoko ya nkembo. Mokolomoko mosika koleka oyo ezali kufa. Tokomona ye.
You believe that?
Bundimi yango?
Someday, beyond the reach of mortal ken, there waits for me a glad tomorrow.
Mokolomoko mosika koleka oyo ezali kufa. Kunande lobi moko ya esengo ezali kozelangai.
I was standing up here on the corner last night and thought I seen little Rabbi Lawson when he used to be down here and reach around his old cane and pull me with his neck, around my neck with his cane, up here to the pulpit and sing that song. There waits for me.
Nazalaki ya kotele maawa na kwen lobi na mpokwa. Pe na kanisa kiete na monaki Rabbi Lawson moke. Tango azalaka koya awa. Pe kusembo la lingenda na ye pe kubenda ngai na kingo na ye. Kucha lingenda na ye na kingo na ngai. Awa na etumbelo. Pe kuyemba lo yembo yango. Kuna ezali kozela ngai.
Something happened. It's taken the world out.
Amen.
I begin to see things different.
Likambo moko esale maki. Ebimisa kimo kili libanda.
I've worried so much about the way these American people are doing. constantly year by year seeing women and men, how they degrading themselves and getting out into sin. I almost had a breakdown 2 or 3 times worrying over it.
Na mitungisa ki mingi na ndenge bato ya Amerika basalaka. Tango nyonso mobu na mobu. Komona kandenge basi na mibali bazali komisili salokumu pe kopota na kati na masumu. Na lolenge ete etikala ki moke nazwa depression. Mbala mibale to misato. Komitungisa ka likolo na yango.
Yesterday I said to God, I'm not weary no more. Your word said it would be so, but I'll stand in the breach and call against it. All that's in me.
Lobi na loba ki na nzambe. Na komi tungisa lisusu te, liloba na yonde eloba kiete ekozala bongo. Kasi na kotele mangui pe na kupamela yango, na makasi na ngai nyoso.
Other day standing up at Green's Mill, my cave way back into the wilderness. Been praying all day and about 3 o'clock the sun was setting. I was standing up there looking across, come out of the cave up on a big rock.
Mokolo mosusu wana na zalaki ya kotele mana Green's Mill. Libulu na ngai, kuna penza sima na kati ya lisobe na zalaki kobonde la moi mobimba. Pepe ne na ngonga ya misato, moye bandaki kolala. Na zalaki ya kotele mawana pe, kotalaka na ngambo mosusu, na bimaki kati na libulu yango, na telema kilikolo ya libanga mokomu ya monene.
And I stand there looking towards the east, praising the Lord.
Na telema kiwana kotalaka na ngambo ya est, kukumisa kankolo.
I could see the sun moving down in behind the trees, up on top of the mountain as I looked across the canyon, over into the others, and a lot of foliage on, just as still as it could be.
Pena zalai komona ndenge moe zalai kokita na sima ya banzete kuna, na likolo ya ngomba, wana na zalai kikotala na ngambo mosusu ya canyon, baby pie mosusu. Nankasa ya nzete ebele, ezalaki na yango koningana tate.
And I said, Lord, one day you hit Moses in the cleft of the rock. And you passed by him because he was weary. But you passed by and said, looked like the back of a man.
Bongo na lobaki nkolo, mokolo moko, obombaki mose na libulu kati na libanga. Pe ole kaki pembeni na ye, po alembaki. Kasi ole kaki pembeni. Alobaki ezalaki lokola mokongo ya moto.
I said, hide me in the cleft, Lord.
Na lobaki bombanga e kati na libulu nkolo.
About that time, over to one side of me, there come a little wind moving down through the bushes. And it moved right along, come right down to the side of me, a little wind moving down, went down through the woods.
Pene pene na ngonga wana na ngambo moko ya mopanzi na ngai, mwamo pepe moko eyaki koleka kati na matiti. Elekaki wana eyaki penza pembeni na mopanzi na ngai, mwamo pepe moko ezalaki koleka. Ekota kikati na zamba.
I stood there.
Etele makiwana.
Someday,
mokolo moko.
God only knows. Mbele
nzambe nde ya yebi. Esika to ngonga. Bayenda nyoso ya bomoi. Oyo, ekotele ma.
Will all stand still. Then I
Bongo
shall
na kukende
go
kufanda.
To dwell.
Ngomba ya Siona. Mokolo moko usika koleka mitungisi ya kufa. Mokolo moko mbele nzambe nde ayebi usika tongonga.
When what's going to happen? She's going to close all these little wheels turning.
Ikamuni neko salema, bayenda mike oyo ezali ko baluka e kutelema. Bayenda nyoso ya bomoi oyo
e
kutelema.
Bongo
toko kende kufanda na ngomba ya Siona.
Sowing low,
kita,
sweet chariot, coming far
yaka
to carry me
nandako.
Swing low,
kalo kitoko. Yaka komi mangai na ndako. Soki okomi kuna liboso na ngai. Yaka komi mangai na ndako. Yebisandeko bozo na baninga na ngai nyonso.
Just coming yaka for to carry me home. Now
so
she'll dip down someday to pick me up. There. Every tree will be a fire. The angels of God, the fire and charity.
Mokolo moko ako kita pona kozwangai likalo. Nzete nyonso kopela moto. Banje ya nzambe likalo ya moto.
To carry me home.
Nandako.
Swing low,
kita,
sweet Italo,
kitoko, yaka komema ngai na ndako.
One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come in. That's right.
Moko na mikolo yo na bangonga ya suka liboso na liwana ngai. Na kozela ete ya solo.
I looked over
na bwaka kimiso na ngambo ya
radene
pe na muni aki nini.
Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan.
Ndenge mobange Elia azalaki kotala na ngambo ya radene.
A band of bright angels
isanga ya banji,
coming after napole. Me.
Bazalaki koya kozongai. Bazalaki koya pona kumi mangai na ngako.
Sowing low, get down
kita,
low.
Kita penza, kalo kitoko.
Coming far to carry
yaka
me
kome mangai na ndako.
Swing low,
kita,
sweet
kalo kitoko.
Coming
yaka
far
kome
to
mangai
carry
na ndako.
The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot, the pilot over the old ship of Zion, the boat of life, moving down through the building, speaking. His presence is here. The very Holy Spirit that raised him from the grave is here.
Kolo Yesu, mokumbi oyo apambola mi yalikalo oyo, mokumbi masua ya kala ya Siona, masua ya bomoi. Azaliko tambola na kati ya ndako oyo. Koloba bozali na ye ezali awa. Molimo mosantu penza oyo asekusaki ye na kunda azali awa.
Bidi to give out no prayer cards. Is there anybody here who come from out of town that I don't know? That's here to be prayed for. Raise up your hands that I don't know. Raise your hands up. I don't know.
Lokola bakabola ki bakalati ya mabonde lite. Motomoko azali awa oyo autili banda ye ngumba. Oyo ngai na yebite. Oyo azalia wapona libondeli, tombola loboko. Oyo ngai na yebite, tombola loboko, oyo na yebite.
You there. I believe the little fellow with the mustache back there. Somebody raise your hand back in that way. Yeah, you, did you raise your hand? All right. Back there you, sir. All right.
Yo kuna. Na banje lenge mobali oyo azali na mustache kuna. Motomoko atomboli loboko na ngambo oyo. Iyo, yo, otombola ki loboko. Malamu, kuna na sima, yo misie, malamu.
Y'all strangers to me? That Lord Jesus the same shepherd of the flock here?
Amen.
You believe his promises are true, he anoints his church, and the works that I do shall you also?
Amen.
Even greater than this shall you do, for I go unto my Father? More than this? You believe that?
Bino nyoso na ebi binote? Kolo Yesu wana, ubele mobate limpate yango awa. Bondimiete bilakana ye ezali solo. Apakola kalingomba na ye. Pe misala oyo nazali kosala, bino pe boko sala yango. Boko sala ata ya minene koleka oyo, po nazali kokende na tatana ngai. Mingi koleka oyo. Bondimi yango?
Did you raise your hand that you didn't know me?
Otombola kiloboko na yo po na kotali sa ete oyebi ngai te?
You believe God can tell me what's in your heart, can speak to me just like he did the woman touched his garment?
Ondimiete nzambe akoki koyebisa ngai likambo oyo ezali na motema na yo, akoki koloba na ngai ndenge alobaki na mwasi oyo asimbaki elamba na ye?
You believe he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities?
Ondimiete azalinga nzambe mokonzi oyo akoki koyoka mpasi ya bolembu na biso?
If God will reveal to me your conditions, will you believe me to be his prophet? Believe that his presence you hear and that's why he permits it?
Soki nzambe akomonisa ngai mpasi na yo, okondima ete nazali mosakoli na ye, ondimiete bozali na ye, ezali awa pe yango wana apesi yango nzela?
You're praying for your wife. She's got a broken hip, dislocated hip. That's right. If it's right, raise up. All right. Go find her well. Amen.
Ozali kobondela po na mwasi na yo, loketo na ye ebukana. Mokuwa ya loketo elongwe na esika na yango. Ezali ya solo. Soki ezali ya solo, telema. Malamu. Kende kokuta ye malamu. Amen.
What about you back there, little fellow raised up with head and mustache? You believe with all your heart? You believe God can tell me your troubles?
Bongo yo kuna na sima, elenge mobali oyo atelemi, oyo azalaki na mustache. Ondimi na motema na yo mobimba. Ondimi te nzambe akoki koyebisa ngai mapasi na yo.
You believe your son will get all right? You do?
Ondimi ete mwana na yo ya mobali akokoma malamu. Ondimi yango?
Got a boy. He's got cerebral palsy. That's right, you're not, it's from Kentucky. That's right, raise up your hand. I don't know you do. If I do, raise your hands like this, we don't know one another. That's right.
Uzalina mwana mobali, oyo azalina paralizi ya bongo, ezali ya solo. Uzalakate, kouta na Kentucky. Soki ezali bongo, tombola loboko, na ebi yote, boyete. Soki na, tombola maboko boye. Toyebanite, ezali ya solo.
Trust in the God you believe, as you believe, find your boy the way you believe. Just put your own your heart.
Kuchela nzambe motema, ondimi, lokolo ondimi, kuta mwana na yo na ndenge ondimi. Ndima bobele na motema na yo.
Who was it here raised up her hand? Was it you? All right, mister, do you believe me to be God's prophet?
Nani yangu azalaki awa tombolaki maboko na ye? Ete oyo natikalite, ezalaki ndeyo, malamu misye. Ondimi ete nazali mosakoli ya nzambe.
You do with all your heart, you don't have to get up, just stand right there.
Ondimi na motema na yo mobimba, ozena tina yako telemate, telema na yo kakawana.
All right, sir. What's your trouble? You've got sugar diabetes, and it's bothering your foot. You're from Ohio. Your name's Mr. Miller. Go back home and get well. All right. Be with all your heart. All right.
Malamu, monsieur. Pasi na yo ezali na diabetes. Pe ezali kosala yo pasi na lokolo. Outi na oyo. Kombo na yo eza Monsieur Miller. Zonga na ndako pe bikisama. Malamu, ndima na motema mobimba. Malamu.
You believe it? If you can believe.
Ondimina ndima yango sokyo koki kondima.
The lady sitting here, you raise your hand. Big lady, glasses on. You believe with all your heart?
Mwasho ya fandi awa, otombola kiloboko. Mwasho ya mbinga. Alati maneti, ondimina motema na yo mobimba.
You believe me to be God's servant? You do?
Ondimina tena zali mosali ya nzambe, ondimi.
All right, if God can tell me what your trouble, you believe? Heart trouble. All right, raise up your hand if that's right. All right?
Malamu, soki nzambe akoki koyebisa ngai pasi na yo, okondima, pasi ya motema. Malamu, tombola loboko soki ezali bongo. Malamu.
The lady here next to you raised up her heart, but it's really her eyes. I know her. All right, if thou canst believe.
Mwasi oyo na pembeni na yo, atelemaki motema, kasi ezali penzande miso na yo. Na yebiye. Malamu, soki okoki kondima.
Back there, the next man back there has got heart trouble too and a skin disease. You believe that God will make you well? You do, sir?
Kuna nasima mobali oyo alandi kuna nasima, yepe azali na pasi ya motema. Na maladi ya loposo. Ondimi ete nzambe akobiki sayo. Ondimi, misye.
There's a man back there somewhere raised up his hands and didn't have, Mr. Schubert.
Ezali na mobali moko kuna nasima na esika moko, atombola ki maboko oyo, atika lakite, Mr. Schubert.
All right, sir. All right, you believe? It's for your eyes also, isn't it? You're praying for your mother sitting out there also. If that's right, raise up your hand.
Malamu, monsieur. Malamu. Ondimi? Ezali mpe po na miso na yo. Boyete, ozali kobondela po na mama na yo oyo afandi pe wana. Soki ezali bongo, tombola loboko.
We're strangers, is that right? Shake your hand. Shake your hand to one another. All right. That's right. If you can believe, you can receive.
Toyebanite, ezali bongo. Bopesa mbote ya loboko. Bopesa na mbote ya loboko. Malamu, ezali bongo. Soki bokoki kondima, bokoki kozwa.
The risen Jesus Christ is in the building. He's the same one. What does it do to you? Have you let the world sap all the strength out of you?
Yesu Kristo oyo asila kosekwa azali na kati na ndako oyo. Azali sendenge moko. Ezali kosala bino ndenge nini? Botiki ete mokili ebenda makasi na bino nyonso.
Hallelujah.
Glory!
Amen.
I want new birth. I want new life. I don't care what plane it comes on if I have to be a holy roller.
Yes. Amen.
Anything.
Kembo. Nalingi mbotama ya sika. Nalingi bomo ya sika. Atasuki koya na lolenge nini. Atasuki na senge na koma mutuntuki. Ata eloko nini.
I don't care what plane it comes on. I want the real Holy Ghost that's on me now. I want to keep it. I'd rather have it than all the things of the world.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Atasoke koya na lolenge nini. Nalingende molimo santu ya solo solo lokola oyo ezaeli kolona ngai sikawa. Nalingi kobatela yango. Malamu nazala na yango na esika ya biloko nyoso ya mokili. Amen.
Do you believe? Do you believe it's here? Lay your hands on one another.
Bondimi. Bondimi ete azaliawa. Boye botiana maboko ba moko likona ba mosusu.
Amen.
Tell me one more thing he could do. Nothing.
Boye bisanga likambo mosusu oyo akokaki kosala. Ata moko te.
Have faith now. Believe it's over.
Boza na kondima sikawa. Bondi maete esili.
Lord God, creator of heavens and earth, author of eternal life and giver of all good gifts. Thy spirit is your so anointing, Lord. Looks like the buildings are breathing, moving back and forth.
Kolo nzambi. Mokeli ya likolo pe mabele. Mobandisi ya bomo inaseko. Pe mopesi makabo nyonso ya malamu. Molimo na yo ezali awa. Na epa kweli ya makasi, Nkolo. Ezali lokola ete ndako yo ezali kopema. Koningana ngambo na ngambo.
Why can't the people understand it, Lord? How they associated with the world so much and got so cold and formal and starchy till they can't know you anymore?
Pona nini bato bazali kososola yango te, Nkolo. Basili nde kosangana penza na mokili. Bakomi nde malili. Na milulu pe zololo mingi. Na lolenge ete bakokili susu koyeba yote.
Lord God, may this power strike everyone and every sick person be healed. Every sinner saved. God get glory. Through Jesus Christ, the Son of God, I ask it. Amen.
Kolonzambe, tika etenguyo ebeta moto nyoso. Pe mobeli nyoso abika. Musumuki nyoso abikisama. Pe nzambe zwa kembo. Nanzela na Yesu Kristo, mwana na nzambe, na sengi yango. Amen.
Jesus.
Do you believe it? Raise up your hands.
Bondimi yango, botombola maboko.
You accept your healing.
Amen.
God bless you.
Boyambi lobiko na bino ya nzoto. Nzambe apambo la bino.
Now go and find it just the way you believe it'll be that way.
Sika boke nepe bokuta makambo kaka ndenge bondimi. Eko zala ndenge wana.
I see visions breaking over others. That's right. I gotta come back tonight.
Nazali komona abimono neliko pesa ma pona bato mosusu, ya solo. Esengeli na ya lisusu na pokwa.
If you don't believe now, you ain't gonna never believe. That's right.
So kiondimi sika wate, okondima lisusu wate mokolo mokote, ya solo.
Jesus did it one time and they said, Lord, we know when Messiah cometh, he'll tell us this.
Yesu asalaki ya ngomba la moko pamba, pe balobaki yonde. Toye biete tango masia akoya, akoye bisabi soma kamboyo.
Hallelujah.
She said, I know the Messiah will do that, but who are you? He said, I'm he.
Ye mwasia alobaki, na ye biete masia moto akosala yango, kasi yonde nani, alobaki, nazalinde ye.
Hallelujah, hallelujah.
Then she ran into the city and said, come see a man who knows what I was and what I've done. Isn't this the Messiah?
Bongwa kende kimbango nengumba pe alobaki, Boya kotala mobali oyo ayebi oyo nazalaki pe oyo nasala. Oyo nde masiya te.
He said these things will form again in the last days. The church will be preaching the truth. It'll be standing on the word.
Alobaki makambo yango ekosale malisusu na ntango ya suka. Lingomba ekote ya soro. ekotelema likolo na liloba.
He'll be doing all the commandments of God. He'll not associate with the world. And through there, I'll move and do the same things.
Eko sale la mibeko nyonso ya nzambe. Eko sangana na mwokilite. Pe na nzela na yango na kosala pe na kosala makambo ya ndenge moko.
But he said they'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God, truth-breakers, false accusers, having a form of godliness, very religious, going to churches, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away.
Kasi alobaki, bakozala na moto makasi, lolendo, bakolinga bisengo koleka nzambe, bazangi boboto, bakokosela bato makambo, bakozala lokola basantu, basambeli minene, bakendeke na balo sambo, bakozala lokola basantu, kasi bakowanga na nguya na yango.
You people, whoever he was in the church, that he called out just now, the vision's gone from me.
Bino bato oyo, ata soki ozalaki na esika nini na kati ya losambo, ba oyo auti kolobela sikawa, emononeli etiki ngai.
If that was truth, what I said, and me being not knowing that to you, raise up your hands, ever whoever it was, all over the church, every person.
Soki ezalaki solo, makambo na lobi pe soki ngai na yebaki makambo na bino te, botombola maboko, ata soki ezalaki nani. Losambo mobimba, moto nyonso, nyonso, malamu, bomoni?
Amen.
Don't know them, never seen them, but the Holy Spirit here and he knows them. Can't you see it's not me?
Na yebi bango te, na tikala komona bango te, kasi molimo mosantu azali awa pe ayebi bango. Bozali komona te ete ezali ngai te.
Listen, if he'll entrust me with that, he'll trust me with the truth of the word because the truth can only come by the word.
Boyoka, soki ateli ngai motema na yango, akotela ngai pe motema na solo ya liloba. Pamba te solo ekoki koya bobele na nzela na liloba.
Repent everyone and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you and to your children, them it's far off. Even as many as the Lord our God shall call.
Bo bongo la mitema, moko na moko, pe bo batisa mala kombo na Yesu Kristo. Po na bolimbi siya masumu. Pe bo kozwa likabo ya molimo mosantu. Po elaka yango ezali po na bino. Pe po na bana na bino. Ba oyo bazali mosika, ba oyo nyonso nkolo nzambe na biso akobenga.
You believe it? There's to be a baptismal service just in a moment.
Bo ndimi yango? Musala ni bati seko sale masima na mwa tango moke.
Let's bow our heads and ask the pastor to pray. While they make ready for the baptism. I think there's a baptism service coming
to gumba mito na kosenga na mokenge liete ya bondela wana bazali komilengela pona libatisi. Na banzi musala ya libatisi ezali kolanda. Malamu.